Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde talatare sappo e nayi lewru juin, ɗum woni jeena yamde ƴaɓɓirima Silima e sappo nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo yumo woygalo leydi Mali ndi hollitiri ministrement so golleji muɗumɗen ƴewteɓe ƴeewa yalla hono ɓe kani renirde civil en wonɓe ley nokko on ɗo wattu fo ɓe mbi diwoji français ɗiɓe noddirta barkani ɗi fadi ndiwa kasen le leydi meɗen ndi laamu koɓe kollitiri les région bugunoɓe mbihi jaama yiyama toon wattu jonodu ɓe mbiya ɗum gondi e ɓirtude toon fa ɓe darta yalla hoto ɗiɗo jaamaji kani yiyeede kasen le kedde leydi ndi. Min jiltini micro jamin ɗi min jeehi Fatou Seggou to wattu joni miɗen kala hono kabaru morɗi ɗiɓe noddirta toon numu jengue kañe fa jettoɗa kattanga kañe nangara bani ɗiɗo morɗiɓe kollitiwiɗe arande rewɓeɓe ano moro ɗum sanne ka wattu joni sa ƴeewi honno adunaru ndu woni de woyltirade no ko ɓuuri hewde sukaɓe rewɓe funayi ɗiki banggal mesiji e ko nandi e muɗum ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beeteande ɓi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygalo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo gagni kanto won to ɓoggui jamɗe to fedde oni nde ɓe gondi jokkita toon haalaji mabɓe ɗi fa ƴewto yalla hono ministrement golleji muɗuɗi kani heeɗintinirede le leydi meɗen ɗi le majjum laamu mali o haali hono kabaruji ɗi gori kanko ministre kuminɗo hakkude mali e leydi ele goɗɗo moɓe noddirta Abdoulaye Diopo wihiɓe ƴewto yalla hono ɓe kani renirde jamare nde kañe e nokkule muɗe ɗo goni e muɗum ɗe fa keɓe famtade gaare keɗe ko min e hooram pewnanmi on dow hen kanko ministre kuminɗo hakkude mali e leydi ele goɗɗe o holliti metti makko ñalo omo hannde o sanne hono leydi Mali ndi worrino o wi fedde nde ɓe noddirta casque bleu ɗum woni ministrement ɓe ndenayi civil en le majjo wiwomo haaja golleji mabɓe kesi ɗi ƴewte yalla hono ɓen kani renirde population o laamu Mali oɗo tawe le leydi ndi fo e manggal muɗum. Abdoulaye Diopo holliti wiide ministrement hana yeɓade fewi holno armée o wondi e yarde ñalawma hannden o oɗo ministre kuminɗo hakkude mali e leyɗi ele goɗɗe o wi ministrement kañe e armée o kañen kani gollidinde fa ƴeewa yalla hono golleɗi kani yuɓɓirade le on ɗo wattu gouvernement Mali o holli tiwide jaɓanta avion ji français ɗiɓe noddirta barkane ɗi naata le leydi Mali sabu de ɓe mbinde barkane warta fa hawrina kaake muɗum nde français ƴewtaki leydi Mali ndi. Kanko Abdoulaye Diopo o wi leydi Mali ndi darnayi kaldal e kawral hakkude muɗum kañe e pelle sidiya woɗe o wiwomo yeelidu jukkoje ɗe kuncel le ko warta ko wakkande landol ngol waɗi hono kabaru Wagner armée ruse o worrino kanko ministre kuminɗo hakkude Mali e leyɗi ele goɗɗe o wi leydi risi ndi kañe e leydi Mali ana gollida le gandine ministrement yaltinno le ko ƴaɓɓino ko holliti wiide yimɓele ko yaata temet taton kañi haqqeji muɗumen jaɓɓa kanko Abdoulaye Diopo o holliti ɗiɗo haalaji yo wala fuɗɗo ɗi kaɓɓi bonnude inde armée o tan noon. Ɗiɗo kabaruji fo so gabbirdo beme amen ande to ɗum woni so ƴeewi page Facebook e compte Twitter studio tamani hollitinide kanko premier ministre o wattu joni o wi hono ɗatti ɗiɓe jaltini ɗi fo ɓe ƴeyan hono ɓenɗa kani nangguirde ɗo e lebbi noga e nayyi ko heddiniɓe ko ɗiɗo kabaruji hokki ɗum yentere ƴaɓɓinonde wakkande mo yidno e journaliste en ɓe nde o wi ɓe ƴewtoddu yalla hono woteji laaɓude hani waɗirde le leydi ndi fa keɓen famtare keɗɗen sitansiɗiɓe
jutnigol laamu hakkodira joon woni sesel cuɓaɗo leygal kawrtal le wi premier ministre Chokel Koukala Mayiga o e décret yaltinama caga immadaraji mawɗi kay hokkodira haqqilleji o waɗade muɗum le wi makko ko le o décret ana anda caggal muɗum gouvernement ɗo hana wofde kasin golleɗi hani wadde
ɗum e wattu e juuɗe amen tabbude ko hawrado muɗum le golle amen laamu hakkudere o garo fa waɗa lebbi noga e nayyi oɗo saria fana muɗum woni haltande no laaɓiri fedde CDAO ne wiide minen min gana juuɗe ɓiɗo fa min pija
caggal muɗum le wi premier ministre o hakkille makko ana jutti hannen golleji waɗaɗi to o laamu hakkude radio o wi ona lamɗo fedde CDAO ne kay communauté international tinno faabo o laamu hakkude
le ñalawma hannde o ka yona fuu ko haali wiide waajibi kina dewte sariyaji ɗi ƴewte waajibi kina fedde gooto kumantoɗo landinde woteji ɗi daraniɗo hoore muɗum joƴine min garan min gara ɗiɗo golleji fuu no yaawiri ƴewtogol dewte ɗe waran wadde no yaawiri yalla ɗo e hitaande miɗe keɓa ittude ɗati kantiɗi ngaroji wallude me landinde woteji kantiɗi yalla leydi ndi ana warta e wi sariya
miccutinde jamare ne wi hooreɓe leɗe keddanɗe lonki hoorde do dane wootere nde kortal waɗaga ganaga ko dotere kabaru jukkuji waɗade malɗi ɓeɗe miili wadde kortal kasin nde tati lewru juillet dartonu leydi gana
wattu jono dum wonno ko hani yewter leedi meden di ko noddi ta constitution on nuyde seriyaji be micciteden wiide kanko hoodeje leedi do yaltini talkuru wattu jono pelle politique gon le nokko hakkilaji muuden pecci so wobbe kollitiide wailtinde nuyde seriyade leedi meden di dum timminta tiida laybi wobbe du kollitiide yudum wajibi non pelle societe civile de ka bi be tinnobe pamra do wota fa kebe famtar kebben Ali Cisse
yawtaade deedo dewte hibugol mudun lawol e kaldal kawral hakkune yimbel be dum wodani tan bili non holitir wide kanko Ibrahim Sanko lamdo fedde mom noddirta mission d'observation des élections au Mali
so ni warani dabir taje pelle politique de fu kawrta jantida do kabaruji honane leedni darir so torra wonno do hande on yo ƴewude honane sare kesse juddirta de leedni de wala honane welti gon talguru humnini sariaji leedni pe hore mudum min ke miro dan honane talguru humnini sariaji leedni gedi tan 92 o duwan han passe de jati yalla ene wawa halde hala sare kesse di wonde de mudum
e jude kanko Sekou Niane njottino hala fed mom noddirta cadre d'échange des partis politiques mu inde dewtere saria heere mo leedini warta jodale le mudum oka tardina golleji di
wala fune wawde jottinirde sariaji kesi sunu wala ni jottinen yimbe andumbe di golleji du wawa yewde sunu inde yimbe woni fed entretene sentene bakamu en wala hen beede wawa darade daroroga depte en nanan mudum sunan bibbe leedi fu dokkundira juude korta de kongol gotul jottina gouvernement keso du ana nato sabe sariaji kesi halde didi wawa golle
lami do fed mom nodirta union pour la sauvegarde de la republique kayunka ana mili yawtade dewtere saria mo leedi malindi jode mudum o ka latike wajibi le nyaloma hande nuhum togo
menge mere tijji hono wotere du kabaru welta ko sariaji leedni dabiriji fu an hanta eto juina fedde wotere ko huminto di golleji torraji wondi leedni di wawa hunciade fey so walani suude sari mawnunu wiite du kongol bibbe leedni fu edda mudum
mission tinde tan wiide dewtere saria mo leedi mali jodi le mudum le nyaloma hande o noga e joyi lewru fevrier hitane 1992 mo ina labi naifu e madraji ngadaadi fe o ƴewte wala fu ko laati ƴewtagol makko le oɗo wakkati waran heɓude lawol na landorgol ka ana ɗemɗe yimɓe fu
laamu ko wonɓe le leydi mali ndi haalaji mabɓe ɗi kay yoɓe mbihi jama yiyama le leydi meɗen ndi société moɓe noddirta Samadou Mandi yinga sa ɓe mbi kañum yi oɗo jama nokku moɓe noddirta kene bele bele iɗum ley région Bouguno noɓe kollitiri wiide wattu joni laamu o holliti wiide doɓe gondi e dartude nokkule goɗɗe kase no kabaru jamaji ɗi wuri Mamadou Sama Sekou
eɓe ministre kumanide jam e courant kañe yigaji leydi dabroji na gondi fiyade yalla fabade ndeɗo gollirde e wi docteur Birama Souri Sidibe horejo gollir rahmaninde ima daraji bilidi e kabaru jama leedi mali kala bundu du societe o asi tayre jama tawama hen
ko kudde l'exploration
wattu no be gondino wadde yigaji mabbe di be njihi le odo nokku jama mi immi kem luttikel nokko famin ewa so tawi dum gonga famin ewa dum hodu fulam leedi wawi wadde fa fa bobbe le golle ko be gondi wadde
leedi ndi na wawi jati nawtrade kabaru jama o sabu beedade e kebal wakande leedi ndi yirwere nokkuji do jama o yita e kanye jogola lobbo jamaare nde nawturgol jama nawawi dun latade sababu ɓeydorade ande kese keɗɗana bangal muɗum Abdoul Karim Jamtoni o dunke keɓe
so won kulleji goɗɗi kollitaɗe wiide heɓɓama coro leydi hono jama kañ ko nande muɗum min ka miɗe mil ɗum nafa muɗum wara mawde sanne ele keɓal leydi so hono si ɗiɗo golleji tewtude ko woni coro leydi ana waɗe le oɗo nokku wajibi cuuɗi mairiŋaji ɗe fa yetto cercle o kañ région o heɓa hen kañum en du gueɗi muɗum waran latade sababu e joɗi maɓe wadde immadaraji le golleji jirwinoji nokku so ɗum fu ɓettike ɗum waran hokkude yimɓele gomɓele oɗo nokku ko golle
bangal sugulaji ɓiliɗi e hawalu donc en jamaɓe waltini hakkillaji wiide ittugol ɗiɗo yigaji leydi ɗi hasindinaki fey produit ji donno kuteje fufolla e kabaru muɗum e wimaɓe
le cuuɗi dogotoroje ɗe ɓe kolliti wiide heɓude ƴiƴam wakkatiji yoɗum wona hunde yafunde fe noon ɓe kollitiri wiide kamɓe ɗum golloɓe le suudunduɓnode centre national de transvision sanguine le oɗo nokku ɓe mbihi jamarde jatuno ko yettotako toon fa hokka ƴiƴam muɗum en wattu joni o min jiltini micro ji amin ɗi hono ñalawma keɗɗenaɗo hokkugol ƴiƴam le sappo enayyi lewru juin fa keɓe famtade keɗɗen Ali Cisse
le suud dogotorore Gabriel Touré hononi pongé nokku to ƴiƴam hokkete yimɓe ana ɓuti le muɗum homo fu ana jogui talkuru muɗum e juuɗe muɗum ana dooma kañum du tour muɗum yalla ana heɓa ƴiƴam le wi horeɓe fedde mom noddirta centre national de transfusion sanguine CNTS ɗo nokku to ƴiƴanɗa reseteto no cuuɗi dogotoroji ɗi nawtorto ƴiƴanɗa sabi bini ɗum namori Camara joko horejo fedde mom noddirta CNTS
mede wonde torraji mawdi do kabaru mobo won yiyanji di le lukkuji amene samoji yimbe ko heewi ana wara lamdo amene jibaaji yiyan ko heewi tegal mudun on yalle doktoraji amene yiyanji antun e yimbe hewta dum fey de tegal mudun be pamal be tippo sella mabbe fadda dum le poubelle ngaji
faiso ebe pandi sanni kanko trawle lasin yo goto ngardo hukkude ni tan yiyan mudum mom jiidi le nokkuto yiyan dan hokete e to resete bom mako dum mo haltana men hodun sabi o wad hukkude yiyan mako
min gemi wadando sabe leningo yonkiji tan sabe hanne so min warim hokka yiyan dan
volontairement
le sou docteur Gabriel Touré homo fu ana mili hebude yiyan mo nyawdo mudum hasindine mudum tiagal ko be dokki kambe hore yiyan mabbe be bi jonka kambe hore be pami nafa ko woni hukkugol yiyan mudum ni tan be bami aadi du wiide be ngaram be dokka yiyan mabbe si c'est la sana yo goto hakkune mabbe
ni woni kila didi min wada pami hokka yiyan dan sabe yimbe tan so ni wala wala min pe horta galle nyalada warande mi de tijji war hokka yiyan dan min pe
dum e tawede mudum fu dido aadiji ka ko heewe mudum fu hala tan dum woni ko nimsiti horebe kumani be cialalbe hikka si sil chubado e yambingol nyaloma kertanaado le adnaaro allandu yimbe lokkobe yiyan mudum e ni tan woni hokkude yiyan mudum e golle mudjudo tawte yimbe lokkobe yiyan mudum en yella onondu ono keba rende yonkiji bibbe adama en
modidi be don dirta ton numu jenge kanye fa jottoda katanga e nangara bani be bi dido modidi yo andadi sanne dum won le lamu sego ka wotto joni hono adnaadu wondi e yarde no ko heewi sukabe roobe wonbe tombe fu joppi dum nayri ki bangal message kanye ko nande mudum hodo so odo finataano wonde majjudle dedo nokkule fa kebe famtar kedde Mamadou Samaseku
bangal yirewere kulle de finataaji meden kewdi nangondi majjude ana e dido sifaji murugul di roobe sukabe yogabe morete non wakka no gor fufu no famori dido sifaji di hono holiti be do rewbe be
ferole très traditionnel
mingi da morade hono ne sugabe rewbe wadi tan aran sabde ni nyala na handende hono ne bani wujetedi ka e mesngaji dum hokata sugal debbo ngari mudun di wala hono morgol tawangal meden morde arandi ko antirte natti an hokka bi debbo ngarna fawla seda ana nato sabe du jutunde sukundu mako
sifaji ki wudi morgol ngodi non den goto fufu dun e koro mudun yogaji majina gade e le alhaliji kertadi dum ko holiti madame Diallo Assane Diallo dano ko waru mudum sanne to segutun
ko munugo medlan anga mo ko korba
fo wala hono sifa murdi me jogidi ana tassa joni badira an yidi morat no sanne tagal mudum mamu dajenga do anton uyo murdi ko nolorabe yidi wadde ko men ana tagal mudum woni murdi kasin ko men nodirta nangara bani ka tatanga
so to kele na finya ko be mina
Assane Diallo na misi sanne ko suruba be na jebi ido sifaji murguldi wakkat jun o sabe kulentreji zaman juni di
sifa murdi ko heewi maji mala na hande suruba be rawde yida wadde mooti ni hannen be fuube yatal tilingaaji de yi wadde ko e mebbe sa be miila dum hokka be ngari
wakkat jun o ko funaaji sukundu madun meshngaaji latri sababu sifaji murgol njebam tawene dum e finatawa hultiwide beedade e ngari kongol hokkata rewbe murgol finatawa lato dum sababu mo intinde sukundu dum won ko Mohamed Cissé hebani su jutamani gilasegu
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Sakiraɓe jeƴƴelloɗo ne ley réseau ngaji meɗen ndi hen puɗɗiran nokku noddirteɗo bafulal be kañe mahina ɓe bisaɓe jogui toon kalis cewɗo ɗum won capanɗe joyyi fa jotteɗo a capanɗe nayyi ñamde ɗum le boutikaye ɗi ɗum wona ko yaafi fewi kamɓe rewɓele jagoto wonɓe tonɓe ɓe kolli metti mabɓe saabi de ɓe mbi ɗum tiiɗina ko nayiri banggal jaguji mabɓe ɗi nde oɗo wattu si guruɗen jaran fa ñoro mongo holitami wiyde fedde nde ɓe noddirta jinna doggo wonɓe tonɓe ɓe gaɗi yitumo wuuri honde ɓe joƴƴine bureau mabɓe onde noon holitira wiide heƴoyde ɓe gaɗi toon ñalawma Allah ƴaɓɓinoɗo ɗum woni hono ko nayiri banggal ñalawma keƴƴanaɗo hokkude ƴiƴam kañe wutud toon goriyaji gonɗi toon ɗiye fa yetto yettutude leɗɗe le oɗo nokku sikiraɓe ɗo katten beete hannde dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heƴoji amen ɗiɗo kabaruji fuu so gabbido beme amen annde to gaɗan www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddido numéro amen viyamo maire maire 37321 fa nde fan jeeye fewi nokku nandirɗo no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu